kani nidalate arsi nagalle barakuma lamaf tokko maati insani arsi nagalle da gara kenya tiyo bakatan dai maganna tokko ture jirenye bakatumma ke satti guddate sana bodes barnota sa bufata bakattota ke satti jalkabe kasarka tokko fa qapti gari dan want murev jecha dabban gargasa jesuit refugee service jedamu qarra barnota sadarka lamafasaf mijesse sananis aga barakuma lamaf kudashanit utu baratajiru Martin sa carraadan gara Ingilizi dakan daim ni barumsa fedi gudda qabu kun yo Martin sa Ingilizi gaus barnota sadar kaulana af dorgome qabti gari wangal mesisef carra barnota University Cardiff keset argate kun sena Elemo Yakobi qopya dar kanarati qamna galmo dawittu Nairobi ranu ferg
hiddimati isa arsine galleda Barakuma lamaf tokko abbani sa hoji barsisu marra bakatani yogara Kenya dufan ini daima wagga tokko ture mati duk biya bay asnairo biganna muras bufata bakata ke sammo gara ganna kurshane oljira tera Elemo Jacob Sero jedama dirga gonromo nutisena sasini fe majru kun amma umrini sa ganna kudu sagal yotau University Wales targamu Cardiff University barata civil engineering waggajil qabati Elemo nasgawf dirga gobo bay heddu ke sadarbe Akasumanu daima taani bufata bakata ke satti guddachunu dippina ajada. Kanamales barnota ratti ke sade gara turan harmenisa bufata bakata ke satti tujuru dabe. Taus garu gadda ture kanadandamate barnota saayette fufe. Yero bufata bakata biya Kenya ke sajiru ke sature barnota sadarka tokko fa za qabti garin wantu muref dabbati gargarsa G-Suite Refugee Service jedamu carra barnota sadarka lamaffa isaaf mijesse. Sananutu barnot sarkala mafa kutakudan baratu, maatini sa carran gara biye Ingiliz deemu saanif mijannan, Elemonis, isani walin, barakuma lama afkudashan, gara Ingiliz deeme. Sanabodas koleji bolten zene, barnota construction and building environment barate, kapti olanan tumure, barahara barakuma lama afkudasadde kanati, welsiti kanargamu University Cardiffiti, barnot civil engineering gijel kabudaf jada. Dubatti debie, halabu fatabakata ke satida barsiwi adatus, jabature jada, Elemon.
Yo kuno kafuma durdufni ani yakaka baddo bubbetu ture daarutu ture akabada chuma manota haronu wolle durati min manonu ijaru yegalan 2002 ibarinsu dasti tu jiramali mukin injiru jirun ditoriyati tu akabada
elemon jalqabu matiye fannonko barnota rajada bufata bakatto ta kesatti ijolle lamile biye gara gara wali wan guddate fi amma afana fur sirritu dubata
Achuma guddate miyo guddate bas afani mani kuno kiswahili birthday kuno afani kakauni dagawu egal afana ka arabawa ka sudani achuma kadagawu turkana
Bufati bakata elemon kesati guddate kakuma jedama kabalita Kenya kutabulchins turkana jedamu kesati kanargamu yotau akara gana wasa oromo bufata bakata sani jaduti barakuma lama afkurashan kesa lemile oromo garakuma afuriti tilmamantu jiratu bufata bakata kana kesa Elemon barnota isas kasarka to kofa fila mafas bufatu ma bakata kana kisa tibarate. Baratoni lamin oromo, manabarum sa kisa tila kofsi kenya tikata anusi, hamilien welchina da abban najad. Utu akasim barnota rejuru elemon maati duk garabi ya Inglis kademe. Yoye rojel kabatif bufat bakata kisa tigudate di isebaus, malak kisa tila gama ture, yodubbatu.
Gama chu ture malfi, kakuma bau kanaf, lamafani, kuno yob. As wanna kanal lega macu yo kabat daturelle wanna tunat dagama ture riota mali namu thumlo aci isajira sanifu it was a feeling of gadelle at the same time
ergamati duka Inggris nan Bolton kubat embodas elemon intenye riota sarra korate college Bolton sene barnot sar kaula anafisa kupi subarate elemon kabarate barnota construction ifi project management yotau sanas sar kabiye sanatin katiba yegarite DDM jadamu galme sudan tumure Obbolane lemoddun warbar nota jallatud isan ke sasadi ama university ka barata jiran yotan obbolesi sanetikan barnota sarkala mafa baratu tijira isan ke sa obbolitinan ga faisa katate dammen world university service of canada yo baratu qutuba fi nadin immo ama ingliziti isanis barnota olana sani hordu futtijiru mana ke satti elemo barnota ratika gargartu qutuba jacob obbolitin elemo jalqabu ma elemon barata kormi akaturu dubatti
Ni daima shana faa, di kenyu marra nuchi mature, toko faa yoka la mafaa male mbayu, yolo KCP sa huju ujecho ni primary, yas, iba sadi fi shantami sadi argate, scholarship argate GRC ra, achi enigara katilu boisi yake, achi tile ogumanchi mature, sanindu wale poetry akabada jarata, jecho madaima yuta e poetry hinkataba, waan adda addaa goa jechu oran narratiif illee abeenyi beeku geemitti illee aktiivii ture waan ma adda addaati jechu komuniitiifis mana barnootaatis ogumaan jaalatamaa wayii ture hagas ufellee akkasumatti itti fufe jechu.
Hagayyee darbe kana barnoota isaa kolleejii booltan irraa xumures barnoota sadarkaa olaanaatti fufuuf yuunivarsiitiiwwan Biriitaaniyaa guddittii keessa jiran hedduu keessatti galmaa'ee ture.
Yuunivarsiitii shanitti appilaayi godhe. Yuunivarsiitii Salfoodii osoo deemu fedhu achuma wanna niwusiila BBC niwusiila waa'ee arge achuma yuunivarsiitiin ekspekteeshinii isaanii muluun gadi bu'eessaniif yooma san dafee appilaayi godhe yuunivarsiitii of kaadifitti yuunivarsiitii kaan na buusaa deemee. Yuunivarsiitiin Salfoodii na buusanii yennaan kaadif yuunivarsiitiin hayyeen si fudhannaa jedhanii yennaan isaan bira deeme achuma. Waa'ee an keessa baradhu eedu kun waa'ee siivil injiniyaa fa'a yoo san hin taane kunooti. Molecule engineer yookiin kuno bio energy related kana waa'ee sanni kun hojii ofii mummarra the first priority kiyya civil engineer hojii waan barnootin haga waggaa shanii tura.
Obboleettiin Elamoo Qutubaan amma yuunivarsiitii Haddisfiildiitti waa'ee bulchiinsa humna namaa baratti. Elamoon yoo carraa barnootaa kana argatu maal akka isheetti dhagahame gaaffeen hin ture.
Numa raafuu jechuun akka foosoo hin taane maatii kennama raafuu gammachuu gaatii maaliif jechuun it's one of the best university in Wales. Kaniifuu numa raafuu dikkaa gammachuun dikkaa nuti hin agabne. Akka inni cimaa ta'ellee sani olillee fiduu hin beenna. Fakkeenyaaf yooma keenyaatti jiru yeroo galii an Oxford University akka an Cambridge akka jedha akka tabaafa akkas jedha. Sanillee akkuma baate kunis jechuu yuunivarsiitii ma beekamaa yuunivarsiitii gaarii. Waan je'e tokko akka daa'imummaatti waan je'e tokko guuttate jechuun maraa fi gammachuu dhiqqaan ture.
Elamoon amma amajjii kana barnoota jalqaba. Barnoota booda saganteeffatee qe'ee abbaa isaatti deebi'ee carraa barnootaa dargaggootaaf uumuu fedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.